Rwintare imaba mujugunyan lakini bamuregaga uretse kuba imana intare ziramureba nazo zirarebana zituyu munya mugisha nukurinda wa muryango urwobo rwintare imaba mujugunyan lakini bamuregaga uretse kuba imana intare ziramureba nazo zirarebana Situyu munya mugisha nukurinda wa murya Nukura basenga imana nacho basaba Basahura nimiraba ndetse nimiyaga Nuko bapfa basazurwa baje mwijuru Kuko iyo basenga ibahoza ijisho Nukura basenga imana nacho basaba Kuko iyo basenga ibahoza ijisho Maguza bataragiramo zirabakenja kura nizasigani gufa ariko uwo musenzi abamari muzima abareka kazanyeri babajugunyamo intare zibasa maguza bataragiramo zirabakenja kura nizasigani gufa ariko uwo musenzi abamari muzima Nukura basenga imana nacho basaba Basahura nimiraba ndetse nimiyaga Nuko bapfa basazurwa baje mwijuru Kuko iyo basenga ibahoza ijisho Nukura basenga imana nacho basaba Basahura nimiraba ndetse nimiyaga Nuko bapfa basazurwa baje mwijuru Kuko iyo basenga ibahoza ijisho Ziratuzengurutse ibyorezo ibiza ndetse n'intambara iyo kizibyo byose nibiguhizane ubuvuye mu rwobo nka Danyeli mu ntare ub'intare zishonje ziratuzengurutse ibyorezo ibiza ndetse n'intambara iyo kizibyo byose nibiguhizane Ubufuye mu rwobo nka Danyeli mu ntare Nukura basenga imana nacho basaba Basahura nimiraba ndetse nimiyaga Nuko bapfa basazurwa baje mwijuru Kuko iyo basenga ibahoza ijisho Nukura basenga imana nacho basaba Nibiyaga Nuko bapfa basazurwa baje mwijuru Kuko iyo basenga ibahoza ijisho Nuko bapfa basazurwa baje mwijuru Kuko iyo basenga ibahoza ijisho Nuko bapfa basazurwa baje mwijuru Kuko iyo basenga ibahoza ijisho